serving you the best in gospel music. It's DJ Sam Omar.
Shackle for the Lord. Dance for the Lord. Sing praise to the Lord. Shackle, shackle for the Lord. Yeah. my guard up. Blessing over those right now with the floss up. Really, really soon, we'll go pull up in the Porsche. Small boy with the biggie, biggie guard up. Ayy, one time for my guard up. Blessing over those right now with the floss up. Really, really soon, we'll go pull up in the Porsche. Small boy with the biggie, biggie guard up. Ayy, dollar, dollar,
Baba, yeah. Fresh, fresh, yeah. Fresh.
DJ Sam Omar.
Mambo VP.
Fresh.
Nico Viti.
Fresh.
Easy.
Fresh.
Unico na Yesu.
Fresh.
Mambo VP.
Fresh.
Nico Viti.
Fresh.
Easy.
Fresh.
Unico na Yesu.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
All of my life I was a street kid. All the hustle to make a living. From Z-Town, I be Las Gidi. Everybody love my pay, Mula Gidi. Mula Sunday school, I do swordry. You are the good shepherd, oh, but don't show me. You never leave me alone, girl, you got me. I tell her a career, yeah, dance a key. I see that today, I'm breathing. I know you kept me for a reason. That's why they do Thanksgiving. I go praising, I go live too high. I see that today I'm breathing. I know you kept me for a reason. That's why they do Thanksgiving. I go praising, I go live too high. All around make me superior. I need your blessing like serious. I know your work is mysterious. Superior, mysterious. All around make me superior. I need your blessing like serious. I know your work is mysterious. Mysterious, mysterious. Exodus, Exodus, Exodus. Exodus, this not my Exodus. Exodus, Exodus, Exodus. My Exodus, my Exodus. Exodus, Exodus, Exodus. Exodus, this not my Exodus. Exodus, Exodus, Exodus. My Exodus, my Exodus.
They inna the desert, they inna the fire, they inna the storm. Say him no go leave you, no him no forsake you, no him no deceive you. God will never let you down, even when people do let you down. Jesus will lift you high, make you fly like an eagle.
Your burdens to him, sorrows and worries and problems to him, yeah.
Monday to Sunday, January to December, God is available. Don't need to worry, you need it to remember. God is available, even in fire, oh, even in water, oh, no matter the kind of situation, yeah. God is available.
Yeah, yeah, Mr. V, the spice.
Lawrence Mix with DJ BJ Omar.
Nimerise niko fiti, asoli muziki, mabawa nauliza ni vipi. Atukumboli kwenye teli, kwenye radio daily tunangoja. Ama picha kwa gazeti, angala uturinge tunanyota.
Mwambia gecheza chini, saja yuko nasi kamili. Na kipaji ya kifichiki, nazidi kusubiri na niki subiri, subiri na hii.
Mola
Tukulangu nena bishango nawe wajembe subiri yatapita, tena anakuita njo, nawe kwa uvumizizi umekita, yuko mlangoni anabisha ngo. Nawe wajembe subiri yatapita, tena anakuita njo, kwa akili kumbukumbu zishapita. Vile viboko walimchapa, matusi yakafuata, misumari there after, kofia ya miba wakamweka, dhambi zangu walishika, hadi kifo wakashinda, hata nani yakipinga, neno lake nitashika. Oh, minamwita Nganyasaye, nani kama si Nyasaye, minamwita Nganyasaye, nani kama si Nyasaye.
Soon you're gonna see more.
Alibaba, Kenya to Japan, tuna fly Peter Pan, tuna love na mafan, tuna favor na ayam, analiza aje aje YC, Jalaban, ninasema siyo mimi homie me, I'm just a man.
Just a man, usishushe ham ham, straight at a sinner, yes we can, wash by his blood, see water bam, bam, strapped, now what did they both run, run, not done, use me, nja tunaanza basi kujeni, tunarusha, kubomborusha, ey, wanashangazwa na humgeni.
Ini bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say, ha. Bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say. Ini bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say, ha. Bomba I say, bomba I say. Bomba I say, killer, kitu bomba I say.
Ni nye 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 bubu, nina kukanyaga kama mdudu. Yesu akisema mina tutu, kazi tuku jibamba na kwa budu. Salabani ya kabaini, yendo mso wengine joni taini. Mambo yake laini kamaini, naimi, ameningarisha niko shaini. Hey, horera! Oh God, kwake niko easy easy no rush. Yesu anipenda, yes me know that. Can't wait for Sunday so me go church. Oh God, nimeokoka na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya, ehi, anani bamba mbaya, bamba bamba mbaya. Nimeokoka na inani bamba mbaya, 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 na inani bamba mbaya.
Okay, let me check.
take this chance to give thanks to God of all for this chance he has given me of all. Above all, ukani give this gift of all, ukani fanya wema na kuishi vyema. Matendo kutenda na pia kusema, dhambi zangu kutenda msalabani ukasema. Nimewasamea wote waliotenda, sana ndeni kwa amani na mtende wema. Lakini kuishi kwingi ndo kuwa na mengi, na ujanja wa nyani ishi ya jangwani. June aliye juu basi mkoje chini, mbio mbio za gari za zingine ni ajali. Juu juu ya sifa uliona umefika, ukajiona wendo ticha kwa game kusikika. Na sifa kujipa na pia kujita, ati wendo ticha, ati wendo baba yao, baba yao. Basi basi nasahau, Yesu juu, Yesu juu ndo baba yao. Basi basi nasahau, Yesu juu, Yesu juu ndo baba yao. Basi basi nasahau, Yesu juu, Yesu juu ndo baba yao. Basi basi nasahau, Yesu juu, Yesu juu ndo baba yao.
Kwa siku kuju yendi aliye juu na kuna ngazi, na akitere buka sifa tundo kazi.
Bado niko sambamba, hata kama shide mini anama. Bado niko sambamba,
Trending Tuesday.
Bado niko sambamba, hata kama shide mini anama. Mimi ndako sifuwe, mimi ndako sifuwe.
Drama na kambi easily cop and understand. Nipe mic bro, kwanza weka kwa stand. Kuna vitu nataka raya understand. Hato nipe clutches, kuna vitu siyazi stand. Kaburi na neighbor utadai solo. Sidai mandai na philosophy yolo. Wanacheza rumba na simba mwenye nja. Na tumba za rumba ziliwatia kicha.
Acha ni nene, niache ni nene. Ni nene, acha ni nene. Na shindo msemeje, msemeje.
Niki move na low key, ju hata kali ana respect the OG. Sijali wakidai midi OG, nipate kila Sunday nikisifu tu G.O.D. Natoka mtaa ya madope dealer, bado mina sell hope, nite hope dealer. Hama rappers wakifake mina gorilla, hii dunia ina cold, nipe chinchilla. Yeah, ukitaka uliza sage bro, tuna move tukibadilisha page bro. Tuna move tukimakinisha change bro, mina sifu Yesu, mwili ndiyo tempo. Na wasare wakibaki wakijua, niko rada kama Martha Karua. Hizi lines mina hope utazipata, siko ODM lakini nitawanasa.
Yeah, nimeokoka na siringi, nimeokoka niko fiti. Nimeokoka na siringi, nimeokoka niko fiti. Nazitoka, 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 nazitoka. Nazitoka, 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 nazitoka. Yeah, nimeokoka na siringi, nimeokoka niko fiti. Yeah, nimeokoka na siringi.
Basi John, nimekam kusimama hapa mbele yako. Baba ni God, baba ni baba, we ni king of kings, we ni lord of lords. Masi jogo ni feel the more, kila siku nikiyomba Johnny feel the more. Mini Mike MC Johnny feel the more, niki preach here far Johnny feel the more. Life imeenda faster faster, na sasa mini pasta pasta. Na warich, na watich, niki preach word yako Johnny holy fire. Niki pray masi go Johnny feel the more, niki sing masi go Johnny feel the more. Mini M.O.G. Johnny feel the more, mini man of God Johnny feel the more.
Me
chacha. Pombe usipime situ shamanga. Leta koka jaba tuwanze kujana. Hizo ndizo vitu tuliwacha. Kuna marafiki tulishachana. Na wale wasichana wakukuja sana. Everything changed since I met the father. Kuna vitu walisema wacha. It's for real bro, I ain't trippin'. Find me at the chapter cause you know we always winning. All the people talking about it cause it's official. When it comes to recap it's always proud to be a Christian. And I go
Hakuna Kristo nusu nusu. Ndani ya manje, choose one, two. Hey, ukitaka kuja this side kuna vitu zenye utawacha. Hakuna Kristo nusu nusu. Ndani ya manje, choose one, two. Hey, ukitaka kuja this side kuna
Andresa, sija anguka boss, nime Teresa. Wanangoja ni waombe pesa. Stories za kakitu, misi taweza. Nikona dream, mina taka kudrive. Madinga, manege dream, miki come alive. But in the meantime, nazima nsurvive. So ni achie kakitu boss, sisi niskali.
Calamity society na hiccups mahali. My boys wanataka kakitu na wajali. Weshi ya beshe shude shukaga no ginyo heo. Gikoro reda beshe hoya kwa ili kwa heo.
Gimme, 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 cash homie. Gimme, 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 yeah you got something for me. I beg, I beg, I beg, oh give me something time. Pesa na mali sina mina kupatia yesu.
Kauko na mimi high five. Kauko na mimi high five. Kauko na mimi high five. High five, high five, high five. Tafuta jirani high five. Tafuta jirani high five. Tafuta jirani high five. High five, high five, high five. 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 High five.
High five.
I'm straight from Zion. Me rope on the mic like a lion. Show my people come a iron. Not Christian, the first medallion. Fire burn every dungeon. Kill a people with a word, no battalion. Me the hardcore of you. Me eat defeat on the beat by my gun. King Jesus, me icon. Me light and me card and me pilot. Everywhere I'm on a clap on. Tramp on. I'm straight from Zion. Number one mini champion. On the roll like a lion. Mr. Books been a blast come a canyon. I'm straight from Zion. Number one mini champion. On the roll like a lion. Mr. Books been a blast come a canyon.
I love Ghost Music.
I'm a champ, I'm a champion. I'm a champ, I'm a champion. I'm a champ, I'm a champion. I'm a champ. I'm a
champion, be like sell a million. I'm a champion, cause me a civilian. I'm a champion, cause hell me villain. Earth me alien, heaven me civilian. Ha, from the 254. Jesus in my music, so what we fight for. Ha, more than a world type flow. Cause you got Jesus in it, it's a revival. Cool, 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 LL, winners got chapel. Tuna make strong rap, towers cap bubble. Ha, I'm in on a cania. He brought me this far in an honest career. Ha, he's my success career. Devil try to block me, he removed the barrier. Ha, solid in gloria. Kani pa fura, sitolia gloria.
I'm a champion, I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion.
gospel music. It's DJ Sam Omar.
Uno say the dancehall vibe, we a kill it. Uno say like a soldier in the armor. Step on, set on with a Gideon boot. Jesus Christ, you're the one that me want. When I'm by my side, that can never get me down. No, no, no. Make a U-turn, make a U-turn. Make a U-turn, make a U-turn. Make a U-turn, make a U-turn. Make a U-turn, make a U-turn to Jesus. My hit in the ghetto, me say U-turn. Everybody find the place, me say U-turn. Feed the heat and feed the bad girl. Feed the rude boy, make a U-turn.
And gospel music. It's DJ Sam Omar.
Unajita ibilisi, ushindwe hapa kwangu so rahisi. Ulidhani utatoboa we mwizi, Mungu akorada ngo, huniwezi. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa.